taratibu, mwenye macho ya aibu, msahau najaribu, ila namkumbuka sana, umbo lake mahbibu, kwenye maradhi alonitibu, siri yangu karibu, bado namkumbuka sana, alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale, lakini atakujali, tali, akatekwa na wale, alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale, ila wala kujali, tali haka.
Tapata wapi, kama ile, nampendanga sana, tapata wapi, kama ile, nanipende sana, tapata wapi.
Pesa nyumba gani, nikapukwa kunijali, haka nikimbia. Alitanganywa na wale, kwa pesa nyumba gani, miungaunga kunijali, haka nikimbia. Alo nifanya silali, jua kali, nitafute tukale, lakini atakujali, tali, akatekwa na wale. Alo nifanya silali, jua kali, nitafute tukale, ila wala kujali, tali haka.
Tapata wapi, kama ile, nampendaga sana,
tapata wapi,
kama ile, nanipende sana, tapata wapi.
Salaba na jumlisha, kuna X na kuzidisha.
Nicheche
Bato na nijankilala, akia Mungu somasiala.